Labba Report.
People, you're a big. Con the boy, call me number one. Parece a Tata tunta zifuta Nakama pesa ntatafuta Vipi kusufi noa Kwa that Wambea kama nawaona wakirisuta Kiko wapi ya memukuta Mimi tapukua siyo tena Kwa that Mapenzi Wanosema mapenzi ya mezali watanga Na isi wana kusea Baby wangu wana mbunea Baby Taratibu machufumba Sikio la kushoto funga Nipatishie la kulia Kuna kitu nataku kuambia Nisikirize wapu nyumba Nimezako nikipata mavumba Nitakuja kukuchumbia Utengeneze familia Nita wewe
Kama taweza kukwacha
Oh no no Nasema sijui
Maronaweza na wanchi
Yeah yeah yeah
Sijui kama
Kumshinda baby wangu yuko wapi Oh yuko wapi Anaijua thamani ya pendo langu yuko wapi Nauliza yuko wapi Ama mimi nimesha date na wangapi yuko wapi Oh yuko wapi yuko wapi ni more Aninijua mimi hakuna Wengi wanakuja kunichuna Wakijua kwamba pesa hakuna Mara tanuna na kisa hakuna mapenzi Wanosema mapenzi amezaliwa tanga Na isi wanakosea Baby wangu wanamonea Baby, taratibu machofumba Sikio la kushotofunga Nipatishie la kulia Kuna kitu nataku kuambia Nisikirize wapu nyumba Zako nikipata mavumba Nitakuja kukuchumbia Utengeneze familia
Nita wewe
Nita
matawe